Basebone banyabo obulamu kutambulira ddala ddala nga bwe nabubala gwe wafunyayo kyolya oba omusaye gwa Yesu gumala
era buli omu asanyuke bibye baipu akulwa balina we tetukoze era buli omu asanyuke bibye lero 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 teri akambalo era buli omu asanyuke bibye baipu akulwa balina we tetukoze era buli omu asanyuke bibye lero 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 bulibite mirembe jakera buliwo oyita bagamba fensonga bwe tuli mugato bulamu bwatuuka bagamba wapola bangi batwegomba leka naawe tonkuwaga olukokolalo batonyigayo ng'olaba nkutteyo mukama sifala baliyo yabatekayo nawe tobafala musaba oja kugendayo ebimotoko bivugeko alajo entula nga woziro wala nnyo abagaga tubajogeka mameza gaduga lekonga teri agambayo Zifuna na wala beba wela Bali wa manyaka umbite viso woka Nekati tuzifuna wala wanga viso woka Sika na we tonkuwa golu kokolalo Bato niga yongo lala nkusteyo Mukama sifala valiyo ya batekayo Na wetu bafala musaboja kukendayo Mama Elo ule mwasa nike vive Baipu wakula vahi na wete tukose Elo ule mwasa nike vive Elo lero lero letele akambayo Mama Elo ule mwasa nike vive
Vaibu wakula vali na wete tukoze Lero ule mazanyuke bibye Lero, lero, lero Tulimite mirembe jakera Webuli woyita bagamba fensonga Jituli mugeto bulamu bwachuka Bagamba bafala banji batwegomba
Fitbits.